Ndiyo mkulu mkoti ente tule vila mbuchika kono we gwanga. Alikuwa musajja ne mchala we basindise mukabola muliro. Bakulungule ye banga lya miaka 10. Omusajja n'omukazi wa lya miaka 3. Nakigambibwa nti bano baddira omwana ow'emyaka 15 egy'obukulu ow'obuwala ne bamuwaliriza okulya empitambi y'omuntu. Abantu bano kuliko Walter Otim awamu ne mukyala we Colin Otim bonna baggaliddwa. Abantu bano batuuze ba Ireda Lumumba Seru Mulira East Division ne balabiseko mu maaso g'omulamuzi Joyfay Adoko omukulu mu kkooti eno mu budde obw'akawungeezi akayise. Kigambibwa omulamuzi yagambye nti omusango gwe bazza guno gwandibadde gwa nnamunkululu ddala kubanga kuba okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu ekitayogerekeka. Otimu yasindikiddwa mu kkomera akulungula y'emyaka 10 so oluvannyuma lw'okutoolako omwaka gwe yabadde amaze mu kkomera kati agenda kumalayo emyaka 9 n'emyezi 11 n'ennaku 16 so nga mukyala we Colin ye agenda kumalayo emyaka 3 w'emyaka 3 wakumalayo emyaka 2 n'emyezi 11 n'ennaku 6. Abantu bano baalagiddwa n'okusasula obukadde bwa siringi obuwerera ddala 5 nga mu bbanga lya myezi 3. Kkooti yakiwulidde ennaku z'omwezi 27 Juni w'omwaka 2025 omuwala ono omuwala gwe baaliisa empitambi yali ali ku Ireda Lumumba Cell Mulira East Division yatuukako mu kifo ekirongoosezebwamu abakyala enviiri kyokka kigambibwa n'asaba eyeyambiseeko akafo we beeta ewululiza era bwe yalagirirwa ogenda emanju w'ekizimbe n'asangayo omukazi ono Colin Otim eyamulanga okuteeka empitambi mu makage era kwe kutandika okumukuba ngaamukubisa waya. Colin kigambibwa nti oluvannyuma kwe kuyita ba Otim olwo ne ba eyatuuka amangu ddala era kigambibwa nti Otim bwe yatuuka mu kifo kino kwe kuwaliriza omwana ono ow'obuwala ali empitambi.